Esule ye 15. Omugugu gwa Moabu. Kubanga mu kiro kimu Ali ekya Moabu baakizisa baakimalawo. Kubanga mu kiro kimu Kiri ekya Moabu baakizisa baakimalawo. Ayambuse ebayisi ne Diboni
ku bifo ebigulumivu
okukaaba amaziga. Moabu awowogganira Nebo ne Medeba ku mitwe gyabwe gyonna kuliko ebiwalaata buli kirevu kimwereddwa. Beesibira ebibukutu mu nguudo zaabwe, waggulu ku nnyumba zaabwe ne mu mbuga zaabwe buli muntu awowoggana ng'akaaba nnyo amaziga. Ne Kesuboni alira ne Ereyale, eddoboozi lyabwe liwulirwa okutuuka Eyakazi. Baserikale ba Moabu kyebava boogerera waggulu, obulamu bwe bukankana munda mu ye. Omutima gwange gukaabira Moabu, abakungu be baddukira Ezowali, eyegula Suserisiya. Kubanga awayambukirwa Elukisi gye balinnyira nga bakaaba amaziga. Kubanga bakaabira mu kkubo erye Kolonayimu okukaaba okw'okuzikirira. Kubanga amazzi ag'ennimulimu galirekebwawo. Kubanga omuddo guwotekedde ddala, omuddo omugonvu guggwawo, tewali kintu kimera. Ebintu ebingi bye bafunye n'ebyo bye baterese kyebaliva babitwala eri omuggo ogw'enzingu. Kubanga okukaaba kwetoolodde ensalo za Moabu. Okuwoggana kwakwo kutuuse Eyegulayimu, n'okuwoggana kwakwo kutuuse Ebererimu. Kubanga amazzi ag'eddimoni gajjudde omusaayi, kubanga ndyeyongera okuleeta ebirala nate ku ddimoni, empologoma kw'oyo awona ku Moabu ne kw'abo abalifikawo ku nsi.